Watch it, yeah. Wanna be, yeah.
That way, that Burundi way. Rocky Man International.
You're the king of bass.
Wanita fali ndefu kuwa mvumilivu basi chakula mbivu jirisha pendo baka shomu mani woga kama baby basi wando boga every time, every day, are we live jirisha pendo baka shoka za kone weave mini wako, weni wako, I can never leave nono moja toko kwangu, baby say I love you usinage, bye bye mosha siku kanona, C5, oh why nakupenda mbona kama bahale mosha siku kinai, oh why nakukunda mbona kama bahale mosha siku kinai, oh why nakupenda mbona kama bahale mosha siku kinai, oh why
usishoboke na vituko
ukapepe
wambie yele maneno ya mchongo
kuteka ise
wachie usishoboke na vituko
ukapepe
wambie yele maneno ya mchongo
kuteka ise
usinyage oh baby usinyage oh baby usinyage baby usinyage yeah nakupenda sana
fuma macho kaki puff mask yo vipa maneno yao yanachoma zaidi ya mwiba demu wangu siwa buku ya ni VIP kwa samani si mtupi kama makapi sina time kumuliza tuko wangapi kozi niko peke yangu we are PMP hapandi daladara wala kuhuwola amageni fawa wechuki amaruka nisipo mwona haki ya mungu mena sundalala siga nene kanipenda uyo chitala usinage bye bye mwisha siku kanona C5 oh why nakupenda mbona kama bahale mwisha siku kinai oh why nakukunda mbona kama bahale mwisha siku kinai oh why nakupenda mbona kama bahale mwisha siku kinai
oh why usishoboke na vituko
ukapepe
wambie yele maneno ya mchongo
kuteka ise
wachie usishoboke na vituko
ukapepe
wambie yele maneno ya mchongo
kuteka ise
oh baby usinyage oh baby usinyage oh baby usinyage baby, we'll see you again.